Let's see poco some nandi. God above all, let's see poco some nandi. Whoa. Emalume, 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 emalume. Huya kumbul. Do you remember? Una kumbuk. We started down, now we on top. Nobody stop, we are on top. Yeah, yeah, Slim the Swagger. Emalume, 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 emalume,
emalume, emalume, emalume, emalume,
Kom kalama nimebugia sana vikombe. Mina spirit za ubingwa toka nko kwa tu vikonji. Bangi nyingi ya tulivo duma utasema gonjo. Msuli mwingi mpaka you don't. Mwadangu Victor mgonjo. Yone leo ziki unafanya watu wanapata show line. Muulize Baraka so fine. Show ya bure tulifata musoma tukisa line. Nikinenepa kwa nyama choma msiseme shwine. Akili sita mzungu baili kichwa computer mafile. Sije sao this is hip hop watu wanataka mashaili. Asa majina mnao jipo kuwa comfort I'm style. Sina bali like strike utasema Raheem Sterling. Rafiki zetu wanapenda tukungara wow. Nasi tunakazia kwa za UFO mpaka Carabao. Na sura so raw wastake yo michezo ya uchizi. Tunakwejo kwa kila style paka punyeto ya nzi. Unanchukia unankunjia risky na kuteki wewe. Basi nakwambia unavoitikia mama amina ndo wewe. Bila attention na kwa victim mwisho naangukia pilati. Simba kujua na mdisi mama nasoma mlaka mapatu. Huu ni usiku sishikiwaga cha nkutonye superstar. Masaki hamna kitu boga zote ni kitambaa. Demu namtoa out afu simombi ni mkate. Afu simkawizi sana na mkata kesho yake. Hii ni zama downtown hata mvunje matunguli. Situ nadunda juu ya lami ya John Pombe Magufuli. Maisha na change 2023 nkujipata. Mlize kontawa vipi bado atupi msosu kichacha.
Esi poko samnandi. God above all, esi poko samnandi.
Emalume, 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 emalume. Huya kumbul. Do you remember?
Unakumbuka. We started down, now we on top.
Yeah, yeah, Slim the Swagger. Emalume, 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 emalume.
Ladies and gentlemen, welcome to Mazengo.